shankysupplier.com.
Kweba classic, baby.
Mganga mtoto, mganga mtoto.
Ako aliyetu baba. Ako kamani la samani falai. Hey, amani manigo samani papa kuna kumona mcheze kichau yuweka shapuna. Hey, Friday ule chapa mkwebatia una manyoya. Mea chato seni official. Aboni fast makweba teke tasu. I'm a go coming up here, I'm top team, I'm top, I'm not gonna go shit on that. A professional player, straight up over to my area. A una mare to a me. E a loco to me, I'm a shamuleta, Nigeria. E panga ma wiki, sawa, sawa. A bari to you. Mama, ya. We sabari, ya.
Soba, 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 soba. We kweba 26.
Kweta machezi boti nagachana koya. Kweta masela wangu nagachana koya. Kweta machezi boti nagachana koya. Kweta masela wangu nagachana koya. Kweta machezi boti nagachana koya. Kweta masela wangu nagachana koya. Kwanza jump and jump and jump and jump. 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 Wamekuja bele wamekuja grumpa ya. 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 Wana kwana lumpa ya. Wana lumpa ya. Wana lumpa ya. Wana lumpa ya. Wana kwana lumpa ya. Wana lumpa ya. Wana lumpa ya. Wana lumpa ya. Wana kwana lumpa ya. Wana lumpa ya. Wana lumpa ya. Wana lumpa ya. Wana kwana chenja mo. Wana chenja. Wana chenja. Wana chenja. Wana kwana chenja. Wana chenja. Wana chenja. Wanna change on, wanna change on, wanna change on, wanna change on, wanna change on. Do it. Take a chance, 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 take a chance. Wanna take a chance, 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 wanna change on. Wanna change on, wanna change on, wanna change on, wanna change on. Wanna change on, wanna change on, wanna change on, wanna change on. Wanna change on, wanna change on, wanna change on. Tumbi kaki chonchan, kaki chonchan, kama kaki chonchan, kaki chonchan, kuba kaki chonchan, kaki chonchan, kuba kaki chonchan, kaki chonchan. Tule, kweita masala wangu nagachana koya, kweita machezi wote nagachana koya, kweita masala wangu nagachana koya. Kweta machezi boti nagachana koya. Kweta masola wangu nagachana koya. Kweta masola wangu nagachana koya. Kweta machezi boti nagachana koya. Kweta masola wangu nagachana koya. Sima toka bebe ta watoto mlalewa shang. Neshaomba kula nyong. Toka bebe ta watoto mlalewa shang. Ugo neshaomba kula nyong. Kenza tulichola. Kwanza tulichola. Una kuja tulichola. Kwanza tulichola. Una tulichola. Kwanza tulichola. Sia una tulichola. Kwanza tulichola. Una kuja tulichola. Tulichola pamjani tulichola. Kwanza tulichola. Nyam tungi tulichola. Kwanza tulichola. Una cheza tulichola. Kwanza tulichola. Sia una tulichola. Sima tulichola. Una luka tulichola. Kwanza tulichola. Hune wangu tulichola. Kwanza tulichola. Kiesi tuli tulichola. Kwanza tulichola. Hune tana tulichola. Kwanza tulichola. Wisha bashi tulichola. Kwanza tulichola. Hune wangu tulichola. Kwanza tulichola. Akifuta bang, bitchy boy, anakuwa. Akinyo amtongi na mwanako, anakuwa. Pape wao nyuma, bitchy boy, amekuwa. Napenda na mo, Friday, nitakuwa. Kweja kuni yacha, na mwanzako, nitakuwa. Napenda na mo, sotani na kwa pia tena. Kini bang, mwanzako, ntafanya kini. Hila many pound one, many vouchers, my man one. Many vouchers, many pound one. Many vouchers, it's my man one. Many vouchers, many pound one. Many vouchers, it's my money pound one. Many pound one, many pound one. Many vouchers, Ugucha, 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 Wanna put a bell, wanna put a grump, 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 wanna put a bell, wan Ani sanjibi sana wasi wa miataba sabene wasi wa sinagoge wewe chege botea Ani sanjibi sana eriboke bisko mtoto Ani sanjibi sana mdogo sare Abari soyo Ani sanjibi sana bali ya kapaluna watoto kigogo watoto kizasi yori Anakubali sana shabisha kele ya doi Ashabane note wedo giwai Ani sanjibi sana toki nyama mzasi Anakubali sana mwanangu full manager Abari soyo Ani sanjibi sana mdogo jumakani Awatoto sasari smart Au mareke story We mutiana Ani salimi sana mwame ni sajente Iwase wa body people Ajira kwetuga marisku Wecha bobo fode
Kweba classic sound
Chunky supplier.com